andal ana weli, faamo wala andal ana darta andal, jogiiɗo andal ana darta ɓeydude andal.
Ngoonga jaati, heɓe ngala andal ana kaani dartude andal, sabi mo wala andal wala bi aduna, mo wala andal yo bumɗo e aduna. Kana darten andal, si en darti andal fuu en keɓan barke meɗen aduna, cakkite lobbe laahara. Darten andal, andal ni jogindimaako. Darten andal, anduɗe andal kañum wawi andude siimuɗum, andude andal kañum wawi hemde aduna heɓa laahara. Nden no ngalɗo andal kettino ɗon keɗa ɗon na paamon hono ko kaalo o warata yettinde on ko. E sabi e ngal ɗo andal mangal e dewtere mawnde windande J. Vernon Magui pillotoɗo yo Abdourahmane Sangare, kañum warta yettinande e ngal ɗo andal. Yo Allah hokke barke andude ngal ɗo andal.
Mi jowti gorko e debbo, suka e mawɗo, o tawaɗon oɗon jooɗi oɗon keɗi min fuu. Miɗa yiɗi andon programme jande dewtere seninde woni ko keɗiɗon iwde e Transworld Radio konngol wayraago. Yottinowo on jande nde e fulfulde woni min giɗo mon Abdourahmane Sankare, hettuɗo to masiŋaji to, faa walla on nande konngol am o. Kañum du ina anditire Alex Ibo. Miɗen jowta on faa sanne e dow alhorma Isa Almasihu. So won fuu ko jiɗɗon andande min e bangal oɗo programme, oɗon mbaawi neldude min ɓataakiiji moɗon faa andondiren. Nden no sakiraaɓe worɓe rewɓe, eɗen ngoodi faa hande jangude ley dewtere nde maandirɗen, dewtere Rutta. Andon kanko Rutta o mo jaɓi yaadude e esiko debbo wiyeteeɗo Naomi o to leydi muɗum. Mi holliti on mo yaadi e on debbo, ɗum woni esiraaɗo makko, jeyaaɗo e leñol Israilankooɓe o to leydi Baytilaama. Nden noon ne ɓe yotti toonde hawriti e wakkati kettal. Mi holliti on debbo o du tawama ina wiya esu muɗum o yahan to geseeji maɓɓe ɗi faa yaha suɓoya kedde alkamaaji yuppaaɗi ley ngesa ka. Mi holliti on ko ɓe tawa iɓe ngaɗa ko ina hawrita e tawaangal ngal lamɗo joomiraaɗo hokki Israilankooɓe ngal. Sabu mo hollitiiɓe so ni Israilanke won tawaaɗo ina waɗa gesa ley leydi muɗum, ina haani e ley ngesa ka yoppa nokku ɗo misikiina waawi warde suɓo ñamuruuji muɗum kañum du. Hono ni woni ko ɓe faaborto misikiina en tawaaɓe ley maɓɓe. Ndenno ko lamɗo joomiraaɗo yamiriɓe ko o gorko wiyeteeɗo Boaz waran hiɓɓina naa du yottina ɗum, sabu mo gorko huloowo lamɗo joomiraaɗo sanne. Nden no sakiraaɓe worɓe rewɓe, e ley ko Israilankooɓe tawa ina jokka kaa haala ka, iɓe hollita so wiyeede goonga iɓe teddini lamɗo joomiraaɗo. O sariya ana woodi faabaade miskiina en tawaaɓe hakkunde Israilankooɓe, faa hokka ɓe kamɓe du no ɓe wuurira e ley fedde Israilankooɓe nde. Andon hono o sariya ina haani taweede ley siiji aduna ɗi fuu, sabu e ley majjum eɗen mbaawi wallude naa du faabaade miskiina en tawaaɓe ley feddeeji meɗen. Nden no sakiraaɓe worɓe rewɓe, eɗen kaani ñiŋaade kaa haala jokken ɗum, sabu iɗum hawra e sago lamdo. Ka handen, wonton leide, remoabe geseji hewdi. Ka hetugol geseji mabedi, yo e masin woni kope nga irtadu. Nenno andon fay gabbel gauri, nadu nyamuri, nipe tawa ipe hetandi, samata e le geseji mabedi. Hono non denno, hono yolbere waviri, iude e le aduna meteno. Sabu won tawabe, ina wata nyamuruji kewdi, ka won du bange leidi, to nyamuri hepatako. Fa yimbe ina wala, jamaji iti na adu tati, tawe nyamali. Aduna meten o, kanyum e kanan kwa mudum, ina hani famude ito gongaji. De ngara, joka, faide na adu mwite, lamu juomirada. Nden, yolbireji uitoto, ele aduna mungonten e mudum. Nden no fadde meten ya dieso, mitewtiran hetu e masingajo, walla on hewde famu e anditore amen. Nadu adresi amen.
So odon jiti famde nde o dewtere, mbinde amen atakiji, neldon min ende reidi Côte d'Ivoire, numeroji amen anni. 06 BP 2131 Abidjan 06 Côte d'Ivoire. Mi filitit. 06 BP 2131 Abidjan 06 République de Côte d'Ivoire.
Njahen yeso fa joni. Ngaren e mbide aya tati. Dewtere metende. Ndenno, rutta yehi e le gesej. Motawi hetobe e nokku ngesa gota. Mo nati ton. De mo fuddi tewnade kudde samu e leedi de dum woni alkamaji won ile geseji tawadi ina yegite nadu ina yoppitedi andon nyande mudum demo yehino le gesa kande lamdo jomirado acci dum laati gesa kanko boazo denno anaway hono lamdo jomirado e hore mudum woni ko tawa ina dowa o debbo woni ruta denno sakiraabe worbe rewbe andon eden bawi lamdade ko he meden hono mo wadi so mo hebi naadu mo yiti gesa o gorko tawene mo yahali ton fanyande wotere andon yo lamdo jomiraad woni ko doymo ana moje tawe lamdo bangani hore mudum e kanko o debbo dum woni e ruta denno hewbe wonton handen ina wodi vide so wiede gonga mi anda hot woni sago lamdo nadu mi andarta sago lamdo tawene wana non dum way fe eden jiha e lei dewte alkawal kingalto no lamdo jomirado dowiri yimbe fa duudi hono non du rutta tawama ina dowe yaade ley ngesa kanko Boaz lamdo jomirado kanyum woni ko tawa ana wiya yona immo yaha ngallure wietende Niniwe mo holliti annabi Yeremidu kanyum e Ezekiel kambe du be immo yaade nokku non be yehi e nokku dum fu ana walla en famude lamdo jomirado fa hande ana halda e meden ana hollita en sago mudum wakati fu so ni tawi eden dartam e gonga kanyum e bernde meden fu nenno sakiraabe worbe rewbe eden kani famude dido gongaaji e ley ko gatten fu anden enen gondinbe wana ko he meden wururden ka eden kan tawede eden dowtano kongol ruhu cenido halawo le bernde medeno sabu wakati fu mo hollitan en hunde nde handen wadde nadu gollude sago lamdo jomirado medeno eden kasindini e mudum e ley kuddeji mawdi ikan en wadde e ley ngurna meden nden no sakiraabe worbe rewbe onon gondinbe hediibe kam mida yidi famon ido gongaji handen sabu di woni ko wallata en yaade yeso e lay gondinal meden e odo aduna andon e lay odo aduna kuddeji hewdi wonton ina hewta en soni tawi eden narta hodum woni sago lamdo na du muyde mudum andon wonton ko wawata hewtude en nde kanko Yunus mo warino ittede koronde lamdo jomirado yamiri seydan ta memamo dum woni ta mema ngurna makko hono non lamdo jomirado humanto en mo faddanto en basiji yogaji sabe eden ngoni e le muyde makko denno eden kani wakkati fu nyaagaade lamdo jomiraado hokka en bawde hakkilantaako kanyum e ciusal heddaade naadu tawede e le muyde makko de gido an tawaado du ina hettindi kam tawe won ko ndartirta lamdo jomiraado fa hollite muyde mudum heedande e ngurna maada kanyum e kudde yogaaje wodude nafa e ley ngurna maada ka tawe a yiali dum mida ndadire janga mbiide dewtere senide sabu handen lamdo jomiraado ina halda e meden e ley dewtere mudum senide de nden no sa a jangiinde so a hebi latida gotum e ruhu cenido anda sikke wala lamdo jomiraado hollititte ko kanda naadu fotuda wadde e bangal ko jeyda wadde fu yo lamdo faabe yo lamdo hokke jam wonda e maada e ley ko jeyda gollude fu ko yidumin anden woni lamdo jomiraado ina halda e meden anden hala makko ka en kana haadinde dum e ley mbiide dewtere seninde tan sabi dewtere e hore mudum ana wiya en lamdo jomiraado ina wawi haldirde e meden e koydon kanyum e ko nandi e mudum ka en hana habade e koydon fa lato non fu nden no sakiraado worbe rewbe eden kani famude dido gongaji e ley ngurna meden so don micciti Yusufu nde sotta yaade leydi misrande andon nde warino e wakkati nde mo holliti sakiraabe makko be andon ko tawadon odon wada ko on darti fa wadon kan ko boni ka lamdo jomiraado e hore mudum wayliti dum wadi dum hunde lobbere naadu moyunde sabe dum wadi kanko Yusufu o mo danni sakiraabe makko mo reeni be mo hokki be moyireji dibe kandi fu den no hono non enen du anden ko lamdo jomiraado golli naadu acci wada e le ngurna meden fu kanko woni ko sabotodo non du so mo wi dum daro naadu dum accita anden sikke wala dum accita dum woni ko kanden famude e le gondinal meden fadde meden yaade yeso mi tewtiran hettudo masinaaji o walla en foftirde e nanande cireedi seeda dañtiyaabo faa sanne, ngaren e mbiɗe aayaaji meɗen ɗe, janngen mbiɗe aaya nayi. Anni Boaz o wari iwde baytillaama, ɗon mo yotti mo tawi hettooɓe makko ɓe ina ngolla, mo wiiɓe yo lomɗo joomiraaɗo wondu e mooɗon. Ɓe fuu ɓe jaabiimo ɓe mbi'i, yo lomɗo joomiraaɗo barkine. Ana moƴƴa tawe kanko Boaz o golleeji makko ina heewino to cuuɗi makko to. Ɗum saabi mo dawraali warde geseeji makko ɗi beete law. Nden no andon o gorko, yo gorko mo lamɗo joomiraaɗo barkini hokki ɗum jawdi, non du mo heñaaki warde e ley ngesa makko ka, sabi omo haanino ɓamde kaalisi de mo wara. Sakiraaɓe worɓe e rewɓe, ɗum ana wadda en faamude so wiyeede goonga o gorko, yo gorko mo lamɗo joomiraaɗo barkini hokki moƴƴere. Non du en njihi e ley haalaaji makko ɗi so wiyeede goonga o gorko ina hula lamɗo joomiraaɗo omo teddini ɗum du. Mo hollitiiɓe e ley haalaaji makko ɗi yo lamɗo joomiraaɗo wondu e maɓɓe. Kamɓe du ɓe jaabi ɓe mbi'i yo lamɗo barkine. So wiyeede goonga kanko e gollooɓe makko ɓe kawral ina woodi hakkunde maɓɓe, iɓe teddini mo kanko du omo teddini gollooɓe makko. Janngen mbiɗe aaya joyi. Boaz nde yottiinde mo landi golloowo makko haanɗo humanaade gollooɓe heddiiɓe ɓen, mo wi'i ɗum, homo woni o debbo surbaajo? En ngari jooni ka e nokku wooduɗo nafaa sanne e ley filla kabaaru Rutta. Andon o debbo yo koɗo wooduno, innde makko ana wiye Rut. Mo misikiina debbo du wooduno, ndenno mo wari mo naati e ley gesa o gorko, mo fuɗɗi gollude nde Boaz yottiinde lamdani kabaru makko. Ɗon golloowo makko humaniiɗo gollooɓe heddiiɓe ɓen jaabiimo, o debbo yo surbaajo debbo Moabinke, kanko woni tawaaɗo ina warda e Naomi iwde leydi Moab. Nden no o nokku golloowo Boaz o tawaama ina hollita Boaz homo o debbo woni. Mo faminii ɗum du, on debbo yo koɗono. Janngen mbiɗe aaya jeɗɗi. Gorko o holliti e ley haala muɗum, o debbo wari to amen, mo ndaardi men min acca mo suɓa kedde nyamuruji amen ɗi. Ɗum woni kedde alkamaaji ɗi min yuppi ɗi. Nden no mo tawaama ga gilla beete faa waranɗe jooni mo ŋottaali, o moni golla illa mo wari. Ana moƴƴa tawe kanko Boaz o nde mo yi'i o debbo nde, wakkatiwel gootel mo yiɗi on debbo. E ley haala o maccuɗo, ɗum woni gollinanɗo Boaz o, mo wi'i o debbo Moabinke wari ɗo amen, ndaardi men acca ɗum suɓo kedde nyamuruji amen ɗi. Non du mbiɗe sariya Musa o ana yamira ɗum jaati, hono non min accimo mo golla ley gesa amen ka. Fay nde tawino Boaz yiɗi o debbo mo adaake mo hollitii ɗum on wakkati fuu. Aaya jetti. Boaz wi'i Rutta o, hettindam an debbo, taa yaadu e yimɓe ɓe njaha suɓoya kedde nyamuruuji maɓɓe, taa woɗɗita ga en, heddida e gollidooɓe an rewɓe ɓe, ɗum woni e horɓe amɓe. Ɗum ana hawnii sanne e haala o gorko. O debbo mo accii ɗum ɓatto gollidooɓe makko, nenno ana way hono be gollinan mo gada majjum mo itta hen seeda mo hokka be jangen biide aya jene mo wi debbo ya subidoy e rewbe heddibe ben nyamuruji amen di nondu ta fay goto yotte so tawi a dondi ada wawi yaade njara ndiyam to be fu be yarata to nenno Boaz tawama ina teddina o debbo ka beede majjum du mo tawama o mo humano o debbo fa moyi nenno dum fu ana wadda en famude so wede gonga Boaz ana yidino o debbo non du lamdo jomirado woni ko tawa ina dowa o debbo dum woni rut yaade to gesa Boaz to sakirabe eden kani teddinde lamdo jomirado nanen hala mudum kettinoden kongol makko de ngaden sago makko e ko ngatten fu dum woni enen gondinbe anden ngurna meden woda e mere na du bolum yo lamdo jomirado woni ko hokkata en wurde kanko du woni ko humanto ngurna meden hono non ko ngatten fu eden kani kalfindem eden kan wakilade mo eden kan ndartirde mo dowa en mo hollita en hodum woni sago makko e ko golleten fu yo lamdo jomirado faabo en yaadi yeso jangen biide aya sappo nden debbo o sujidani Boaz de mo widum soni mi hebi jam e moddere yeso maada fa ko ada humano kam min kodo Iwdo lady wondi anda teddengal ana wodanima fadde meden yaadi yeso e lay jandeji meden di mi tewtiran hettudo masingaaji o walla en foftirde e nanande ciredi seeda Sodon micciti kanko ruto o mo tawamo mo wiya esi ko debbo Naomi o dum woni dem be tawano leydi Moab tonde so wiyede gonga o mo yardi heddade mo neddo nadu debbo mo woda gorko leydi Baitilam hakke ko mo wuri fu dum wonno ko Orpa sakike debbo paamali e mudum nenno mo holliti so wiyede gonga o mo hani sakkude hore makko non du mo hokki hore makko ka lamdo jomirado hokki mo moddere sabi o gorko wiyeteedo Boaz tawamo ana yidamo ana humanomo kanko kodo jeyado leydi Moab hono non du lamdo jomirado tawamo ina humanomo sabe gondinal makko mangal andon lamdo jomirado ina teddina gondinal meden hono non so en gondini e makko wakkirden e makko e hunde sikke wala yalla mo faaboto en dum woni ko kanko rutto o mo tawa o mo yobbe sakiraabe worbe rewbe hediibe kam ko ndarnammi e goto fu e meden woni yo en gondini e lamdo jomirado yo en wakkili e Isa Almasiu nden sikke wala yalla kisinda meden ana wodani en yo lamdo faabo en e nande kanyum e jabude ido gongaaji fadde meden yaadi yeso mida yidi jangen le pataki Paul faade e Roman koobe sura joy aya jettito anni ko dewtere holliti en e le o nokku ama lamdo holli no yidiri en sabo ne ngadanoden hakkeji den Almasiu mayani en si en lamnirama sabe iya makko fu en datiran tikkere lamdo sabe makko nde gonnoden en wanyuɓe lamɗo nden, lamɗo rewriti en e saabe ƴiƴam ƴi muɗum, ɗum woni e kanko Isa Almasihu. Yo lamɗo faabo en e nande ɗiɗo gongaji. Sakiraɓe worɓe e rewɓe, anden sikke wala, lamɗo jomiraɗo tawama ina humano en e neldude en Isa Almasihu ley oɗo aduna. Ɗum saabi enen du e ley teddingol meɗen lamɗo jomiraɗo, eɗen kaani jaɓude komo suɓi hokkude en ko, ɗum woni dannude en e dow mayde kañum e immital Isa Almasihu. Ɗum woni ko lamɗo jomiraɗo dartirta en gonɗinen. Nden no sakiraɓe worɓe e rewɓe, an tawaɗo ina hettindi kam, anda kisinda maɗa yo e Isa Almasihu tan wawi tawede, wana e goɗɗo fuu, yo e makko woni ko tawete. Nden no miɗa darde gara gonɗina e Almasihu Isa de keɓa yaafa muya e hakkeji maɗa. Kanko Rut mo tawama omo hollita o gorko ɗum woni wiyeteɗo Boaz, so wiyede gonga, mi heɓi moƴƴere yeeso maɗa, min koɗo jeyaɗo e leydi Moab. Andon moabinkoɓe hanano rentude e israilankoɓe, hono non du o debbo tawama ina renta. Ɗum fuu waɗi e dow gonɗinal makko e Isa Almasihu. Yo lamɗo faabo en gonɗinde e Isa Almasihu, fayinde tawi mo warani yahudiyankoɓe ka ko sakitoto woni mo warani aduna o fuu, faa jaɓuɗo gonɗinde e mayde makko kañum e immital makko saabe hakkeji muɗum fuu, ana heɓa kisindam kañum e gurnam keddotoɗam. Yo lamɗo faabo en hokka en faamude ɗiɗo gongaji, de garen gonɗinen e Almasihu Isa keɓen yaafa muya hakkeji meɗen. Nden no sakiraɓe worɓe rewɓe, wakkati meɗen o reggoyke, miɗa yiɗi accude jande nde e o nokku, en garan ɓaren jande nde e o nokku. Ko yiɗumin faamen to wiyede gonga o debbo heɓi moƴƴere yeeso Boaz, hono nondu inde makko waran tawte e saaraɓe Isa Almasihu, ɗum woni leñol Isa Almasihu ngol. Yo lamɗo hokku on jam e dow alhorma Isa Almasihu. Amina.
Ko kettini ɗo joni ko yo iwde e suudu radio Transworld Radio, anni anditode amen 06 BP 2131 Abidjan 06 et Soudou Radio Transworld Radio. Le lampo hollu en wakkati goddo kassel tawe e en nguri e en celli ci e ci e ci koy am